ategeza za klabu ya Liverpool nti omusambi ono suwa kuberanga atambula mayagala kuberanga asigala ku Anfield ate aberenga alwanira enamba ukatege dako no musambi Ederson Alvarez esano na agenda kuberanga afuka omusambi ya klabu ya Fenerbahce gafa klabu ya nafe amanyibwanga aba West Ham omu Mexico amanyibwanga Ederson Alvarez esano na bagenda kuberanga mulangirira omusambi ya klabu ya Fenerbahce mukirizema kumi wano bakwasa program da bridge ujatanikira wali kusamu nana paka muenda mchibanda chebye mizanyo
Soga 1 Jenda, Agatone Zemkaga, Usoga 1, Fama, Omoyo Gwa Usoga
Ewe Sawa, Dirimeka
Esawa Dirikuminabili Edo Kuncho
Fuka, Yivesta Wo, ni MTN Momo Nga Wesigamu Akapia, Akataika Wansu Wanusuluku Oingiza Magoba, Uliruna Kuko Sobola No Kwe Tolera Yo Akapia Ko, Unawona Woke Endera Nigaba Star, Chikuminka Gana Itano Star Musavu Hash, Uluonde Ku Yivesta, Uwako Zesa MTN Momo App Enko Lanovu Kwa Kulisu Biko Berirua, MTN Awalala Titukomezekeka
Soga One Radio, Tulungamizi Kwe Chitongole Echa Uganda Communications Commission
Sanya Radio Bingo Bingo Kubusoga wanu kwetu suwa no bingo
Sanya Radio Bingo Bingo Kubusoga wanu kwetu suwa no bingo
Nakazano, Zana, Zana Radio Bingo, Usoga Wanu, Wetabango, Mukazano.
I write them, Papa, Mama, Singa, Dada, because they sent to me in Don Kazana,
Wangulo, Bukaida, Wesente, Mama.
Muntu muwanguzi ni Busoga 1 Radio Bingo Nika star ibini munana ndala star mukaga hash kumukutu ogwa Airtel na MTN kozesa enkumibiri donka tamu piniyo onige okay Busoga 1 Radio Bingo ewagirwa Axela Gaming Technologies yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga 1 Radio? Get the Busoga 1 Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga 1 Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga 1 Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga 1, on TikTok Busoga 1 Radio, on YouTube at Busoga 1 Radio. Busoga 1 Radio, Omoyo Gwa Busoga.
The Bridge Lubalutindo kwosomokera okutuka ku mutalo ogundi butini katukuyunge kumanisibwa ku nsonga doba yetoidi eredi kugimira kuirala okwetololensi yona yona tego kuve sawa dino eikubilaibiri okutuke sawa isotwedo kuncho tumanisibwe era twege enuni program The Bridge Olutindo
kale program The Bridge Olutindo mnaifali tuliriza wasizotia webali kuulirisa chenda katoneze mukaga Busoga 1 FM omoyo gwa Busoga dachika diri ina edaka bita kusawa eikuminaibiri dokuncho kuna kuruwa lero nendo sima mwena abateze mchise lachino radio ya ifeno chenda katoneze mukaga Busoga 1 Radio omoyo gwa Busoga ena kudumwezi diri ikumi na muenda omwezi guno gwa mnana era gujire kuino tunatera tuo ogunzika kale kitegeza nti ogezi sanga kwe mikisa jo mukagwa buliruna ku luida na mikisa janda ulo tomana olwalero ni wainzo situkira mukasente kaifa ka Busoga 1 Radio Bingo nga bwetutero kagaba buliruna ku chobo kole jama iso bengo ni gasta ibiri munana ndala star mukaga hash ni gasta ibiri munana ndala star mukaga hash star ibiri munana ndala star mukaga hash onige okay ku Airtel oba ku MTN bomalao tampini kodio pini ya Airtel ba MTN joli kosa nebe ku obuwanguzo ngai ni gasta 28 ndala star mukaga hash ni goketa mpini kodio ni goke au tangaze mixajo ejo kuangula sente wano edab sogan radio bingo au nakuruno ruo kubiri lwaba mukisabo nkabonka abageziza ku ebyaibwe ninze Innocent Anyole Mbago mu studio era kulamsa kwa kobanti katonda kuwe nkabi mu buli kyogema kona kolwa lero akusobozo ogazi ya ensawo ne byenfuna akwa kunsi kuno boba kasente okazira obulambu kalubam ensi etambuza lulimi lwa Kaisali sente kasteba munsawo sente ne kolabyo nabyo nabyo wetage bisinga bungi chida kuyamba okubango sasula fizi okugula kwa kataka okuzimba ya kayumba nobulwa ile bwetaga sente ezira kya bwerere mukagwa ali kumpulirisa kwendezo na kolunji wasuzotya
nafi ya watu uliriza kuchenda kawumze mukaga moyo gwa busoga tubala msiza kencha ya lero nti mwasuze mutyayo naje musinzira okubanga mtu uliriza abali ku mirimu jamu abatu sedda abateekateeka okugenda ku mirimu namwe abali awakanga mtu uliriza mu mbeere mu obendala tumwe bali kubanga na tewe mutyo mwe kumide ku mukutu ogwa kyenda kawumze mukaga omoyo ogwa busoga eranga buli kimu tukitambuza mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa ennyo eranga twagala okutegeeza nti olwaleero nga 19 omwezi ogw'omunaana lwalunaku lwabo abayambibwako mu mbeera ey'enjawulo gamba ng'ababundabunda abakozi nammwe abayambako abakozi okola emirimu olunaku luno lwa World Humanitarian Day lwalunaku lwakulwanirira kulaba nga buli muntu abaawo naddala abantu abakosebwa mu mbeera etali nnungi mataba n'ebirala ebigwa mu kkowiiro kale nno mwebale kubanga gye mulimu uliriza abali mu butale ababoodabooda abaana basiika capati mulimu abatuwuliriza naye nga bo omulimu gwabwe gwa busirikale atambula ina ka radio mu matu oba naawe business woman oba business man naye nga okeerera ku kyenda ku muze mukaaga omwoyo gwa busoga abakozi ba gavumenti bangambye nti ate mwe mutukirirako obukeerezi okumanya amawulire agatambula n'ensonga nga bwe ziyimiridde okwetooloola ensi kale naffe tuyinza kuba tubatenguwa kwe kukeera nga buli nawankya okwongera okwaweereza nze musajja Kabaka Mbajje Rogers Baligeyankoona era nga tandikidde olikyali ssanyu gyereere oluvannyuma lw'abavubuka baffe aba Uganda Cranes okuva emabega mu mbeera eyabadde tesuubirwa sibagana ne South Africa golo 3-3 abavubuka abateebye bajjowero abajudi Semugabi Alan Okero ne Roger Sturridge wa Mayugao golo eze 2 penalty ezasimbyeyo zayongedde munango okusiba ate eryanyira Uganda awamu era twagenze okumaliriza nga ekibinja C tukikulembedde n'obubonero 7 ate Algeria n'emaliriza mu kyokubiri n'obubonero 6 ne tuyita ugenda ku quarter final nga tulinze wakati wa Sudan ne Senegal leero abagenda okubaana nabo basalawani ayitawo n'olwekyo ssanyu gyereere eri abaana batusambidde omupiira awamu n'omutendesi Mole Byekwaso kati nno akasente kali omukulembeze ke yasuubiza mwami Museveni kayingidde biliyoni 3 n'obukadde 6 era ng'ekisaawe ekyakubyeko obugule ekyennamboole akyabaddemu abantu abawerera ddala 40,000 n'omusobyo abaana baavuddeyo nga basanyufu nnyo nnyini ddala ku mbeera eyo naffe tubeeyanza olw'okuba nti baatuweesezza ekitiibwa oba oliawo ng'eggwanga okwongera okuyitimusa ebyemizannyo si kye kyokka n'okwetegekera empaka za AFCON eza 2027 kubanga tujja tegekeera nga bwe twategese CHAN omuli Uganda, Kenya ne Tanzania kyoyongedde okubanga kyongera okulaga omupiira nti mu ggwanga Uganda gukuze n'okukumira abantu mu kisaawe oba kutukubaawo twandibadde ekisaawo kisigala kyereere engeri gye tumanya nnyumba na Uganda era ne mukembuga Janet Kataha Museveni yabaddewo nga minisita gw'ekikwatako ebyemizannyo okulaba nga abugumiriza abaana n'abakulu bonna mu Uganda mufufa bamamwe magogo n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala ttiimu ya eggwanga Uganda bw'etyo okusobola okuba nti yayiseewo okweyongerayo olunaku olw'eggulo kale nga tweyongeddeyo Bannayuganda naddala abafumbo n'abasuubira okuyingira mu bufumbo bakyetegereza entaputa ya kkooti etaputa amateeka eya Constitutional Court eyasazeewo nti kati abafumbo nga bagenda mu kwawukana basooke baleetenga obujulizi obukakasa nti ddala obufumbo obwo tebukyalina bulamu bwa maaso baawukane. Jjukira nti embeera ebaddewo ebaddemu abafumbo ebiro bino nga baayawukana mu bigambo oba bonga ababiri naye nga bacha asula wamu. No ulida anti omwami gwe bayita anyole ayinza okuba yawukana mukyala we ng'anyole asula mu kisengerebe, omukyala ng'asula mu kisengerebe. Mbajjo naye yawukana ne mukyala we, naye nga abweru ku mikolo tubeera wamu naye nga mu kisengo bayi tuddayo ewaka, nange nina akasepiki w'enfumbiro ekyeggulo oba ekyemisana. Kaakati okwawukana kati kulina okubeerawo mu mateeka okusinziira ku Constitutional Court bakola etaputa amateeka. Kooti yagambye nti abafumbo abaagala okubanga nate baawukana basaanye okupruvinga oba okakasa nti ddala kituufu waliwo ensonga semasonga ezirina okubaawukanya nga bazitwala mu buwandiike, waleme kubaawo na buzibu butuuka ku munne nga tewali kiraga ddala kituufu baali baayawukana. Ensonga ze bawadde ze ziri obwenzi, okwawukana kati kubeere nti ekiri kutwawula ffe abafumbo lwa bwenzi bwa munnange, okusuulawo amaka oba okusuulawo obuvunaanyizibwa, okuyomba okutatadde okw'obukambwe obufumbekedde mu maka ku saidi zombi, omukyala oba omwami, kubanga osobola osanga omukyala nga yasinga okukaaba bbaawe mukambwe n'omwami n'omusala nga asinga okukaaba mukyala we mukambwe. Era nga bino bijjidde mu kiseera ng'ombaka wa palamenti omukyala wetooloola Osaro Opendi Achieng abadde ali mu kunyumunguza ebbago ly'etteeka linaalungamya obufumbo n'okwawukana Marriage and Divorce Bill, naye nga kooti yagenze okusalawo kino nga palamenti ebadde ekyali kubaganyako ebirowoozo. Era nga kino kidiridde bannamateeka mu Kampala okuli Nicholas Opio, Dr. Businje Kabumba, Innocent Ngobindiko, Nestera Nakajiri awamu ne Isaac Asali Mugerwa abaddukira mu Constitutional Court nga bawakanya omu ku buwayiro obwali mu tteeka ery'okwawukana liyite Divorce Act omwali section ey'okuna oba akawayiro ak'okuna akagamba nti ddala kituufu balina okukakasa nti wabaddewo ensonga eziviirako obufumbo okutukamu. Section y'omukaaga y'omusanvu y'omunaana ey'asatu paka kwasatu munaana awo wonna wabaddewo ensonga eyo. Era ng'etteeka lino litubaitambulirako lya 1994 litubaitambulirako eribadde eriwa abakyala bokka ekyanyo genda okuwaaba nti bannange nzenga mukyala mbajjwe sikyasobola kweyongerayo mu bufumbo buno njagala twawukane. Etteeka lya 1904 Divorce Act libadde lyawa ekikula ky'omuntu omu yeka yaba agenda mu kuwaaba okwawukana bakyala, wabula kooti mu kusalawo kwayo yategeezezza nti kati saidi zonna zirina okuwaaba. Omwami osobola ogera n'owaaba n'ogamba naye atwawukane, n'omukyala osobola ogera n'owaaba naawe n'ogamba nti atwawukane. Amakulu nti bakkiriza kyebayise gender based petitions mu nsonga eno omulungi awuliriza ku mwoyo gwa Busoga. Naawo obanga ogenda kwawukana ne munno naddala nga muli mu bufumbo obumanyiddwa mu mateeka, walina okubaawo ensonga nti ya bwenzi oba okusuulawo amaka, obukuyomba n'ensonga endala ezaalambikiddwa mu kooti ekooti enetawuluza enkaayana z'amateeka mu ggwanga Uganda.
Ensala y'abalamuzi abataano abatyaime okubanga bawe ensala eno ku nsonga kudimu enkulu ino mu musango ogutafuta amateeka ogwateebwayo gwebeeta Constitutional Case Number 23-2020. Omusango guno gwatwalibwa omukulu Musoga Munaife Innocent Ngobindiko bwe yali agire maiso okuwaabira Attorney General n'abandi ku nsonga gye beeta Constitutional Court Number 23 oba Constitution Petition Number 23-2020. Musango guno kooti yagire maiso okubanga ebinga okwemulugunya kuno oba petition yeno eyaleetebwa nga eri kujja maiso okwemulugunya ku buwaayiro obumu obuli mu iteeka lino erya Divorce Act oba iteeka ery'okwawukana okw'abafumbo nga ekoba nti weetaaga okuba ensonga semasonga edikakasa nti omuntu agire maiso okuba nga aleeta obuzibu mu maka olw'obwenzi oba obukambwe oba okusuulawo amaka wano bakoba nti n'edimu ku nsonga edaabaire enkulu. Ensonga abalamuzi debeenuseeku daabaire ensonga ina ng'esooka eri wansi kye bayita discriminatory property provisions. Discriminatory property provisions kitegeeza nti bwe tuba twawukaine wabairewo enkola ey'okujja maiso kunigiriza oluyi olumu oluyi olwo nga babe banigiriza ina abaami mukugabana ebyobugayiga. Whenever can the court agreed with the petitioner ngikizagana ni mwami ndiko that the provisions in the divorce act mbobu wairo muiteka eria kwa ukano kwa divorce act safeguarding only the wife's property nga esinga kuta ino muisira ebyobugayiga kuluyirwa omukyala during separation were discriminatory mukasera ko kwa ukana mbo ekintu kino kibaire kisosola. Justice Obura, ononga ni omulamuzi Obura, yajire maiso yakoba nti amending the law it should be done. Ntibaino kutulongo samuiteka to extend property protection to both spouses equally. Bate isira kukuba nti ebyobugayiga ebyomumaka biawula biringirira ekikule ky'abantu bombiriri. Aligning the constitutional guarantee of equality under Article 21. Kije maiso kubanga kisania neiteka eria obwenkanya okusinzira kuise mawango na irale ningo yabiri nendala. Ensonga yindi yabaire ya chebeta fault based divorce upheld. Chino abala mziba isaina nacho. False based divorce. Nti okwa ukano kusinzira ku chetweta ensobi webaire. Omulamuzi Justice Helen Obura yakobient ya ruli nze yenga kobanti allowing divorces without requiring proof of fault mwokuikirizo okwa ukana ngatiba isainia ku nsonga ki oba nsobi ki edavirireko abantu okubanga batuuka okuba nti ekimala kimala obufumbo tibukasobola kuwangala ng'ensonga de balingirira ku nidino obwenzi obukambwe oba okusula wa maka ng'omaze emyaka ebiri tolabirira baana bo tolabirira mukyala bo tolabirira bantu bo ede ensonga kooti yakobye nti kibati kitufu. Court argued that no fault divorce could undermine social order in Uganda. Ntio okwa ukano kutasinzire ku nsobidi koleiwa kuinzo kubanga kukosa echiba ideo na irala maka ukuba antika gemere idwa. Largely based on religious society. Nti Uganda ukuba antituli madini ino era tuli iwanga lia idini. Chona chisobolo kubanga munte katekono chitukosa mnangali kuliza. So chitegeza anti obufumbo okwa ukana omuntu aino kusinzira kubudulizi wabalese. Noku kakasa chaliku meni yao ayawukane no muntu owundi.
Botunulida enaku zino statistics ezifuruma obufumbo obuliwe enaku zino. Nadalu wabasomieko baawukanye nnyo nga ensonga eva ku bizimu ku ezo zomenyemenye esooka oluusi okulwanira ebyobugagga ey'okubiri eddiini nga tezikwatagana mwami anyole mulokole yaleeta omukyala musiraamu omukyala gyava ewaabwe bagamba nti ffe tuleetawo omusajja nga si musiraamu basobola okukaka omuwala oyo oba okukaka omwami okusuulawo omuwala oyo ebyobuwangwa ffe abakakwa ffe abacyoli ffe abaganda abasoga yetuwasa kabira lebe ebika. Then okuwasanga okyali muto oba okuwasibwanga oli muto nwabawo embeera eyo. Then obwenzi nabo buviriddeko nnyo okwagala okwawukana ebiro bino mu Uganda. Okuyombayomba okutadde okuyombayomba okutaggwa mu maka wakati w'abafumbo ssaako n'okulemererwa okulaga obunyiikivu oba obumalirivu okubeera wamu kuno kwossa n'ebiruubirirwa. Tugenda mu bufumbo ngo gosubide nti wenfumbirwa omwami oyo ayina kasente ajja kulabirira abeewaffe oba ajja kukola bw'ati oluusi ky'obeera osuubizza oba ky'obadde osuubira nekitatuukira. Ezo ezimu ku zimu ku nsonga abakuguze balaga nti eziviiriddeko obufumbo bw'eggwanga Uganda okubanga nate bukutukamu. Wabula ng'ensonga enkulu mu byonna y'ensonga y'obwenzi oba abaami okuzaalako ebweru oba abakyala.
Ayo liba nambajwa abo baalaze obwenzi kino kibali kweta
Doubtary.
Divorce process kubanga esinzira ku fault based grounds ekitegeeza nti omukyala bwana aba ali kulumuka eri kooti nga akantu wululululu mbajwe mbajwe msada mwenzino ndi kwenda twawukane
leto obujulizi
aino leto obujulizi
awo wali obuzibu
ate obujulizi especially obwenzi
ate obwa kooti obujulizi bwa kooti bwino okubula bibwako
obujulizi bwa obwenzi baba Fine wano kubukambwe ndoza basobola okuzula ni desertion obo kubantu omuntu aswire wa make myaka ebiri ayetabala bidira
yarumukire iyo yarumukire
twinzo kubesinga ku issues like titasa sula fizi
tagula mere
aye wano eriye yobwenzi wano ndibo nanga
obudulizo obunalaga omulamuzi ti muga muga katonda mwenye
awabami basinga aliko andi aha checho batukakase
mwami anyoli nabatuuliza today okate mabega kiche kiviride kama ka kutabuka okutuka ku level eyo kwagala okwawukana buli kaseera vis-a-vis nebyaliwo mbisere abajjajjaffe lwaki fa abasomyeko abugumiziddwako abafunyeko ko kasente obuli awo akajjajja buli lunaku tetusobodde ate kukuuma bufumbo nga bakitaffe bwe baali nga baalimanga mwanyi bakitaffe baalimanga mmere nga omukyala naawe omwami mulinda season ne musabirira nta season eno singa kasooliyo n'abala n'afunayo kadde
ebiso obufumbo olwaleero bingi abantu tibali kufuna ba mikwano gyaibwe mu bufumbo ekyali nti abantu bayifeira bafunanga mikwano
walinga okwetegereza
nti tiwagwanga bugwe ku muntu olw'okuba yeesize copper girl
anirire
ali trendinga era mwagana ineyo mangu mangu
wakabina
kanti aha lero no gwenja naye so abantu bajja mu maiso okweyagaana nga tibali funa mikwano gyaibwe people are not marrying their friends bali kufuna abantu beba sinka ine mwena kwibiri then the other time chobo to get into aid obufumbo bwalinganga a community affair bantu betabanga mukuzula ani gwobo twale mbajwe
okwetegereza kwalinga kwa amani
tikwali kwangezenka
kwafe
basenga batuzulira
fesaidieno tata yasinka nanga tata wa kampeni chokulabira tata wa anu wano Sumaya tata wange nga bwalaba omuwala yetegereza nnyo Sumaya eddiini
lyamala ekiseera yetegereza
eddiini lyerimu sibasezi sibaloga ebyobusomi tebyalinga nnyo 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 naye empisa n'ebirala ebyo ebyobuwangwa ebyo obuzizo zizo obwo ng'abakulu basooka ne batuula ffe nga n'abandi tumanyi ne batukusembeza ne tuula wamu bwe batusembeza okutuula wamu ne bagamba nti kaakati mwami anyolo okuze mutabani wange tabani wange okuze naye njagala otwala omuwala wa gundi abakulu nge basoose okwegeyamu eyo gye baakuŋŋaaniranga naye ennaku zino njagala okukakasa mwami anyolo mu tawuni muno mwetuli nga olinamu mutabani wo naye nga n'omukyala gwe yawasa tomumanyi naye ngaobuli ati mutabani wange alijjinja eyo yawasa omukyala balinayo n'omwana nga n'omwana tomumanyi nga sayidi zombi sayidi ya taata azaala omulenzi ne sayidi y'abali abazaala omuwala tewaliwo baali basisinkanye okusobola okumanya abaana baabwe engeri gye baafumbiriganwamu so obufumbo bw'ennaku zino buli kutuka nnyo being nti ne paalamenti ebuyingiddemu ebukolera etteeka constitutional court bweteeresa etteeka ng'olabira ddala nti mu maaso eyo obuwayiro buno bugenda kusinziirwako obufumbo bukutukemu vis-a-vis ne maali kubanga n'ebbago omukyalo liri yeetisse saalo pendi lirimu nti sigenda bw'omu njagala ngende nga tugabanye kasitamba nga nango malidde obudde kubanga mu bago lyopendi bye nasomako ebitonotono byalaga nti obudde bw'omala ne munno ng'ali wamu ne waba amaze emyezi mukaaga oba omufiirizi obaolyawo abalenzi abalungi oba abawala abalungi abandibadde bamwongerayo mu bulamu bwe era mulina okugabana emmaali
ekindi kyendidi mu bufumbo leero kuba nti bulemi okuwangaala kyamwenkanonkano omukyala obuyinza obumuweebwa mu maka lero bwa sukrumaku okusinzira bwe kyali era then no mwami yena alikwenda asigazo okuba omwami mumaka
ngabwe kyali ngeira
so bino biretawo struggle ba okulwanirira ani mwene maka amaka agasomyeku nagasinze kwawukana today omukyala yasoma omwami yasoma oluzungu center alinado kwegamba ezira kyeguya kumwine
aya ate kikutande ng'omukazi akusinga mwaka sente
aba alina kufuga
omukazi akusinga mwaka sente mwami anyoli tunulira abaka ba paalamenti tunulira bakansala n'abakyalakyala abo abasuumuuseemu okwo ne bagendako mu leadership positionings abaka ba paalamenti munansonyiwa abawuliriza rediyo eno saawa eno mwami anyolo okusanga omubaka wa paalamenti nti yayingirayo 2021 ng'akyalina ebbaawo ekisi kyangu ne wakansala abamu abali mu zikansu za fe ngachali ne bawo oyo si kyangu kyekiri kyogezaako okubanga olaga nti omwenkanonkano bombi basomye omukyala alina mu kasente ate nze ngamba jjo nawe atuwuliriza omwami oyagala tufukole enkola y'abajjajja eri eyalingawo fe twalina n'entebe nga tugitulamu nga nannyinimu n'ekikopo gama bagijjukira bawuliriza nga gama ya muzeeyi toginyweramu era oginyweramu mbooko nga ne rediyo aba agigyeko mpaka bwalidde agiteekeko muwulirizeeko kye muwuliriza so that kind of dictatorship eyalingawo mu maka eyatandikibwawo bajjajjaffe tujyagala ku mulembe guno ate ng'omukyala togenda kujimulagirawo essaawa eno asomyeko ali civilized
ensonga eyindiya ya bwenzi obwenzi bungi olw'okuba letiyatwala mukwano gwe azira ino kiseera kya kutuukiriza buvunaanyizibwa mu maka omuli n'obuvunaanyizibwa obw'okuba omwami mu maka ago oba omukyala mu maka ago so bakuumagana bukuumagane aye nga tibendagana kiri awo kyamaani ekireetera abantu bano okulumuka kuliya okufuna mikwano gyaibwe aye nga tibali nabo obufumbo obutufu bwene mu maka so bino bidda kuboneka ino era n'ensonga lwaki bona nti emisango tini gino giri kuleetebwa twakulaga omusango gulo ogw'einuma wale einuma kwawo ogwali mu kkooti era nga gwona gwekuusa kukwawukana buti guno ogwa mukwano gwaife engobi gwona mulala ogwo so abantu bajja kulumukira ino mu kkooti okwenda okufuna obwenkanya ku nsonga edde obufumbo aye nga byona byona ebiri tutawaanya titulina mikwano gyaife mu maka n'ekireesa omutawaana era n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa butono ino eri abantu abasinga bungi kale ne gasita 28 ndala sitamukaga hasho nigoke tampini kodio nigoke otangaze emikisa gyo wano egy'okuwangula akasente aka Busoga One Radio Bingo wenna tulimaliza puroguraamu eno tulina kuba butereevu tulina kasente ke tuli kugaba eri banaife abagezizaaku emikisa gyaimwe oterabira kubitira ku taata Owen Supermarket ku nkyo kwonako olwaleero okole shopping okutata Owen Supermarket olwaleero luno ali kujja maiso kubanga akutuusa ku bingi ebijja okubanga bikutereeza awawakaawo tata Owen Supermarket dukirani supermarket yaife erina essaawa eno lift yonka mu kibuga ekyeidinda mwosobola okuniina ku mwaliro ogusembayo wagula ebintu ate waikirira nga tokozeisa maani mangi ga kuniina madaala ku tata Owen Supermarket wonka wojja okufuna munange ebisinga bulungi
ate nga banaffe ba Amenvu International Limited Company yawandiisibwa ne Ministry y'ensonga z'ekikula ky'abantu okutwala abantu ebwerugendo okupakasa ebategeeza nti waliwo emirimu egy'amangumangu egy'abawala n'abalenzi abagenda okukola mu Dubai, Qatar, Saudi Arabia n'amawanga amalala era nga muyinza okukola ku bisaawe ebyennyonyi nga muterezaawo okulongoosaawo abajja okuyambako mu factory ne mu kampuni ez'enjawulo abajja okuweereza kakaawa mu bifo omukuŋŋaanirwa abawala bwabo abakashiya n'abawaita ne bawaitresses mwenna mwetaagibwa medical fee basendeza obujjanjabi ziri 25,000 jangu n'ebbaluwa ya LC photocopy ya national identity card n'obufaananyi bwo buno obutono mwabalina passport mujje ku office ne sente babayambe mwabalina passport mujje ku office ne sente za medical fee abayambe ate abatalina passport era namwe muyitibwa mujje office bayambe okuzifuna mu bwangu n'abalina visa babafunire mangu visa mugende mukole era ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi guno bajja kubanga basunsula abana ababasoose okubanga nate bewandiisa nga asatu omwezi guno gw'omunaana bajja kubanga basunsula abalenzi ate nga enkeera nga asatu mu lumu omwezi guno basunsule abakyala jjukira nti kino bakitumye quick visa jobs yanguwa wegiri kuba ku 0758 15 6 0758 15 15 Amenvu International Limited esangibwa Bugemba awo kumpi ne yafeesi za Kyabazinga owali prison ojja kubanga bwoti otuuke Bugemba awo ojja kubanga bwoti ogiraba abakuyambe ogenda okole 0758 15 6 0758 15 munange gezaako omukisa gwe tomanya wandibanga ogenda kwefunira akalimu akayinza okubeesaawo awamu nabo mu maka ago
kale oli kutawaanizibwa n'obulumi mu bigere omutwe gukuluma omugongo gukuluma oba ofuna okulumizibwa munda oli mu lusuudasuuda malaria n'ali kutawaanya munange obubonero obona bwona omuli n'obubonero obw'okuwulira oti omuliro guli mu mubiri guli kwokya bwokye buli kizibu kya bulumi Ochibinga ni Chokmel Herbal Medicine eranga Chokmel idagala lya butonde liyambo kuikaikani omubiri n'obulumi bona buona iwalumizibwa omugongo munda eningo Chokmel necho kwiribwa mu cho 10 ku 10 idagala lya habo eranga lya kakisibwa aba National Drug Authority irungi eranga likolera irala mu pharmacies drug shops okwetolewa nga Chokmel Herbal Medicine omwagana munange terezo omubiri ngokusa Chokmel ate iwalumizibwa erino ngali kumaze ku mirembo bwire bwa lero bona bona movom sayi okumala okusenya obango likusenya erino lija maiso kubanga likutawanya oyenda amaino go gatukule gatukule gabenga meru oba olikwenda obwaye okubanga wetasa okuvundo kwa amaino amenange oyenda okuba no lusu olukalamu okuva maino bamukanwa usobola kubanga mwino omusimayiringira atenga tomukanga munanga alikulirisa ebibino byo bizimba biri mu bizibuki abolye binogo gobe byocha mnange owulira okusana lukwa maino owulira sharp pain oba mukasera ko kuri awuliranga erino likufukire rino akosa nana habu mouthwash banonga ni ba master ne idagali beta master cleanser and dental problem solver chikumi nacho eranga litakiza ira mu pharmacy supermarket kota drug shops okwetolewanga mnange limatimo abachala abajja maiso kubanga muulira obuzi mukasera ko kujja mu nsonga ofuna cramps akasera kama wawulira olupiso pisonga no liri kufumita cramps dino dikuletera omubiri okunafua bisere bisinga bungi walimira no kujokola eranga kino kikuwangala ku bisera bino bino ngo olimu akasera kako mwe solange women syrup ni syrup ejo kubange kugema ku ere kutasa mukasero tini kano lyaka kasiba National Drug Authority solange ono muku mulungi eranga akolo mulimo mukalamu ine abachala mwe na mjemu pharmacies ni drug shops solange mumwefunire musobola kuba mwetasa ebizibu ebyendwele nga mukasera ko kulwala
kale district yebu yukwe munange tuline sanyu twafunye DHO omupiango nonno aitibwa Dr. Alan Katamba Semakula mwami anyole linyelo liandibwanga siripia joli era nga siripia liba nakaliro yaliko mu district ye kaliro Dr. Alan Katamba Semakula era nga yakolako ko ku radio yaliko ku radio kuno kwetuli mbiseere ebyokutandikiriza obulamu nenga kati ye district health office oba DHO owe byukwe yaliko mu district ye kalira we kaliro mu idi mu covid yao ono yasikide sister Bernadette Nabuuma so mwami ono be kaliro yavaayo bamukuli omukolo gwa manyi nyonga bamusibudde amaziga gali manji sawa dino ni DHO wa district ye byukwe tumwagalizo kolo bulungi ate nga olunaku olwaleero egimu ku misango egyafulumiziddwa egigenda okubanga bwe gityo giri lizingibwa olwaleero okusinziira ku kiwandiiko ky'enkutte wa Nepalisa Honorable Bokala Kevin Ojinga yawawabira Achola Catherine nti yamubba akalulu ka NRM Nepalisa ku Chairman MP ogwo musango bamaze dda okugusala okusinziira ku bbaluwa gyenine ya Chairperson Election Disputes Tribunal NRM Election Disputes Tribunal omwami John Musime era nga ensalawo yammwe abepalisa ya leero wakati wa Honorable Bokala Kevin Ojinga petitioner n'Achola Catherine gwe balangirira mu Jinja site ensalawo yammwe yayo yafulumye tugirinze mu bujjuvu bwayo yayisi Corona diawo abira Edwin Lufafa tiamubba akalulu nayo bagirambise waneeno ebuyukwe ku Chairman MP yali etinankabirwa naye ensalawo bagirambise aweva nankabirwa tebalaze yawo wabirani kubanga wandibadde erinyali gwe yawo wabira wali branka tewaliwo muntu yenna okusinziira ku byennina wano munange gwe awuliriza omwoyo gwa busoga nenga naye ensala eyo okusinziira ku bakulu mu kakiiko kano aka Electoral Commission aka NRM bagamba nti nayo bagifulumiza then abeeruwuuka North neeruwuuka South kuno kosani na Mutumba yonna ensalawo yammwe namwe muzirindirire mugenda kubanga muzifuna olunaku olwaleero so ensonga buzitu bwe ziri okuva mu kakiiko aka NRM aka tribunal
twafunye ensala ya district ya Buvuma eya mukulu Robert Migadde Ndugwa ni Adrian Dungu eranga kachiko ka tribunal ka kovienti Adrian Dungu isentebe wa LC5 yatu alukuwabida omukulu Robert Migadde Ndugwa nga kanti akalulu Migadde ya kaiba tribuno ya kenti ya tuzirabudulizibo walese bukakasa nte chintu choli kukuba nekitufu. Sono uluwecho Robert Bigade Ndugwa akalulu obu wanguzi webabu sigazao kubululu wewa wangu za emitu wale bili enku mbili vina atanu na vina Adra ninga yafu na kakaga bibili nkaga na bibili. Ebi mkul Adra Ndungu biyata mpaba ye mwalimu okuwa anti mbu omukulu deputara DC sawe na kolangara DC Buvuma mbuyaja maiso okuwa anga yege maku ni candidate Robert Bigade Ndugwa bachankalanya akalulu mbakaiba chintu obudulizi webu tatu kire kutebwa mpaba ya mkulu Ndugwa mkulu Dungu sore ukuta mwempaba ye tiata ile mbudulizi bukakasa chino sono uluecho choba achisula alikumbali nsonge hindi mbova obu ibibuno buandibanga buwa kosa obu wanguzi buwa Dungu kachiko kakenti ya wazira oneno bulubu ya wangulira kubwali bunjino nga echo chata ile mumpaba tichisoba la kutetegania omukulu ono Robert Bigade Ndugwa okujama iso siga za kadi so chitobe chiri aye nechi ndi eiganga wale omukulu Patrick Kayemba obuwanguzi bwe munange babusaziza okusinzira ku kiwandiko kinabo ineku Patrick Kayemba ensonga ye
andi bali kuira mu polling stations 14 memali bagaite balango omutuufu
wa
Tuamunoniza kuhido ya atubula katuenzo kutegera
Atulika Kayemba
ensonga diditia because bategezeza nti Kayemba ne Yazidi Kirunda tebata ambuza bulungi diala fomu entu ufumwari mkulunyu kulunyu eranga mu recommendation eza tribunal bategezeza nti wabanaonyerezeko. However, kino kisigaza Kayemba nga ira yesimbio polling station eze 14 zibagenda okuddamu okubanga bagatta. The same applies to Buyende woman MP.
Ayibona bali kwira polling stations atanu lemeka.
Na mukaga. Atanu mukaga be Buyende. Kino kitegeza nti ata abantu mbazizza yate mukabugu mwaka kaberawo mukusimba line n'ebigwa mukoyiro. No lwekyo tulinze be Buyende polling stations atanu mukaga wakati wa Sara Namulondo w'ekitambala awamu ne Mary Aneti Nakato nga betulindirira ensonga zonanga bezinagwa nayenga ai wanombo soge msanga ichingo mu jigenze jikutuka kutuka kujja ku district Ruuka Ruuka South ne North ne Namutumba kumpi Namutumba yonna tebana bakubanga bagisalawo ku nsonga yo jukira anti umani mpiba mu wabira nayigaga deni ebukono omchala passes namuganza ya waba ngagama tikatoko Emmanuel ya mubba kalulu then wetugenda keno mu bitundu ebyewa kamba nayo eriye ensonga zitulindiridde okumanya nga bwe kinaatambula. Nolwekyo NRM egenze emaliriza ensonga zaayo mpolampola mu mbeera olunaku oluggulu aba NUP mwaggyeyo empapula za Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era nga ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya ne Joel Ssenyonyi Leader of Opposition be basobodde okuba nate mu butongole bagenda okujja empapula z'omukulu si mweka ne ssaabawandiisi wa DP ayitibwa Dr. Gerard Siranda naye bw'atyo n'ajja empapula za Norbert Mao. Zeffe oboolyawo ziri common ku ballot paper zetuba tulindiridde okumanya kubanga Munyagwa tabadde ku ballot paper yabwa president for some time tabaddeko. Then aba PFF twasubidde BCG yagenda tagenda kwesimbawo ne bagala ogende wa Grigory Mugisha Muntu abala ne baganti tusigale ekyo wa president kireke tusigaze ekyo wa road mayor nga bagadde okuleta lukwago lukwago nati okwanganga Museveni ate ekyo wa road mayor nga kigenda jukira kyo road mayor NUP erese bali mwezo era yabadde musali nnyo jjo mu kujja empapula n'ebigwa mukowe eryo so face zetumanyi Bobi Wine Mau zize ku ballot paper kuno kujoga tanaba aliko omwaka 2022 mugumu John Katumba Wire Mayambala yakomyeo Nase Kalembe yakomyeo ni omulala
nabandi olukalala tomalayo
17.5
ebya Uganda abendo bwa president kuluno banabe kairero mwetanire ino katulinde tubona abanaiza empapula kubodi tolayo changu no kulaga vibe ayo okutukiriza emitendera nobuwairo obwetagisa is the issue kale katukole mkatono tuti tulineo mkulu Andrew Rubale mdachi katu na yada kuwa twega iseku mkagu halituza niga star ibiri mnana ndala star mkaga hash nigoke tampi nikodio nigoke otangaze mkisaja joku angula sent dabsoga and radio bingo
Zanya radio bingo bingo Kubusoga wanu gweto suwa no bingo
Zanya radio bingo bingo Kubusoga wanu gweto suwa no bingo
Nakazano, Zana, Zana Radio Bingo, Usoga Wanu, Wetabengo Mukazano,
I write them, Baba Mama Singa Dada, cause they sent to me in Don Kazana,
Wangulo, Bukaide Wesente Mama,
Unimuntu Mwanguzi, Nibusoga One, Radio Bingo, Nika Star, Ibidimunana Dala, Stamkaga, Hush, Kumukutu, Ogwa Airtel, NamTN, Kozesa, Enkumibidi Donka, Tamu Piniyo, Onige OK, Usoga One Radio Bingo, Ewagirwa, Akzala, Gaming Technologies, Yalunga Mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Omuzaide, tebeleza, nguo wangu ile school fees. Owa mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko zesa momo, niga star. Chiku minka gana itan star. China na hash. Olonde ku school pay. Sasula school fees. Wega ite kubana mkisa. Aba wangu ziba ife. Enko lanovu kwa akulizo. Bigo beredwa. MTN. Awalala. Tituko mezekeka.
Bazaire banange omusoga yalugira nti nguli namanna aidalu vainuma kale somesa omwana wedeme kutuka kuise byaidusa nti nguli na somesa situkira moti natezo gwechai otwalo omwana wo ku Janet and Mary's Primary School lyabagola na balenzi Danny Boarding kuogaita kindergarten abasomesa bakugu atenga bafayo ineri abana ebisale bisamusamu chokanga na abana bazira kumwasirizi baba yamba baba wa half bursary birimanga magebwenge okulingiriza ekitebe echa district ya idinde chiyaka ngirabo tibali Wandisa, okumanevi singao, bita kunotu msambu msambu isatu, ndala isatu yibidi, itanu mnana ina, oba kunotu msambu mnana itanu, chiku miana, noti ndala noti, oba kunotu msambu itanu ina, muenda itanu mnana, ndala itanu ndala, Janet and Mary's Primary School, we learn for excellency.
Aba Deka Poultry Farm, aba gandi we kamuli, ebu kwenge ni mwa kamuli Girls Primary School, bakulete ile chirunge chomo nimio, echa Deka Nacho Organic Fertilizer, omulimi wa aduma, enana, kabeji, olima maido, obabi dandali, wefunile chiji msachino, ante bachiku parkingira, mubu zitu obu sobo kire ila lobulonji, bainechila makumia atano, nechila makumia abili neitano, tiwetaka kutaka kuchinji kuchikolo, chagane kumaturi luga ifa agenda uro, wano mchibu geche idinda, tuwa gandi wa kuiganga road, oba kufamu ya ifa kamuli, ebu kwenge, e ni mwa kamuli Girls Primary School. Nimu abe mkono chiriyo. E Kampala, e Iganga, nebi tundubyo na byona mu Uganda. Buti osobola na uku kwa oda. Ngo kwa kunamba daife dama simu. Ku 0-0-2. Nsambu. Nkagana munana. Ana. Oba ku 0-5-2. Asatu na isatu. 0-9. Chinana na andala. Jeka nacho organic fertilizer.
Wasuzo tiomu nji. E chiro chava lejitia. Bulunji on a rasu makava tula tula unji
Baby no to
Mfalisoja rasu on a rasu bring
me Nena bide Kachiri kumacha Omasa jengi we mchiro mchona
Wesuli denga baby na mfaliso guwa mtindo
Atenga muangazi
Mugungu
Mubidi oguluma
Kuumu la bulunji Chokele bachukui
Rose form Nsie biru
Amauli ragasano sokuwa mu MTN Yogera Ero yogere Kubei dondolo Gulabano yesingayo Okuwa ku agent wa MTN Akuli okumbi Obani gabwa Star Ndala Not not star Ibili ndala hash
Okufure dachika chinane Ndoku ogere la kwa MBZ tano
Nukuelezo uwa kaputano Kula ambilila, kunusuru kumilu wonka, ukumalesa wabina ina na ambilila. MTN ya wala tutule mesewa, enkola nobu kwa kulizo, oinobi jirako. MTN runga mizwa, naba Uganda Communications Commission.
Bigida MTN kola tunzo wangure.
Chaka kuzi kola tune.
Chakala MTN kola tunzo fuge wina ofimbe.
Subscribe ku MTN kola tunzo wangure. Si boda boda get fresh vibes.
Winning a million for na dimes. Savula tune you tell your friends. Bigida MTN kola tunzo wangure.
Chaka kuzi kola tune.
Chakala MTN kola tunzo fuge wina ofimbe.
Digida ne MTN Cola Tunes o angurebi dabo ntoko nga boda boda ne sente kumomo niga star emu musanvu noti star emu biri hashi otegeka kayimba koya gara obenna mukisa na wangura nga tuli wamu obuyimba bwa fit bulemesebwa
MTN.
Enkola nubukua kulizo bigo belirwa. Wewa la abafere. MTN kubira kunoti sato emobili. Emobili noti. Noti noti noti. MTN ilunga mizuwa chitongole chi Uganda Communications Commission.
Akada nyuma. Akada nyuma kasa. Tokolanga akada nyuma. Nalina mwegomba kofiga ye.
Anti nga mukaga.
Nga mukaga abantu be makanga. Yes, makanga musenta. Musenta. Yes. Ndi kujao. Nze Juma Mulokole ndi kujao. Ne David Rutaro. Uno.
Pastor Juma Mulokole. Nga mukaga tujao. Then nga musambu.
Nga musambu. Tugenda kubira ku Grand Paz Garden. Ebu gembe.
Yes.
Opposite Cathedral.
Yes. Tugenda kujao. Live. Ona ona. Then kwetu vao. Nga kuminabiri.
Nga kuminabiri. Tumaizene kagumba. Kagumba mchisawe.
Kagumba mchisawe. Concert live in concert.
Biwagidwa Pansu Foundation. Echongere chigilze mini mejo mtuwe wachitaka.
Basewo ni banyabo katubandulire HVDT Chapaka Quality Wooden Safety Matches. HVDT chirunje ino echikoleibwa novu kogo chakirawo chiwangala atenga chizina mwosu monje bulimaka geta HVDT chino Chapaka Quality Wooden Safety Matches chisaza chirala atenga chukumina bulimbera chakuiduka wegulire HVDT Chapaka Quality Wooden Safety Matches kumiwende msamsa.
Omuzaire, tebereza, nguo wangu ile school fees. Owo mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko zesa momo, niga star. Chikuminka gana itanu star. China na hash. Olonde ku school pay, sasula school fees. Wega ite kubana mkisa, aba wangu zibaife. Enko la novu kwa kulizo, bigo beredwa. MTN, awalala, tituko mezekeka.
Tunonereze nsonga, okuva yeta andikira. Baka yebi wera, wanomu program, Olutindo, Da Bridge.
Kala Olutindo Da Bridge na ifakatu uliza mna angetu kuendezo kuangula bulichojo gema kona kuluwa lero, enimiro, eyale. Ere bintu bikole bukalamu, mpichi pichi ovuge, erofune kasenta akalunji. Kumulimo yoko laba kuende ino, ngozira antalo na bantu bandi. Ona kulu noluberu wa kuikiriza anti ebita soboka. Mubula mubu no tuidano kuikiriza anti buliruchere na mikisa. Eranga nze ndikwiriza nti omukisa gwango gwa lero ndi gukozisa. Nongusonga lwa chompulira enuma omuzindalo nga ndi kuogera. Wena kozisa ogugwo osobola kubanga oyamba ensi eno kube enunje yoku wagalamu. Mustudio tulini Andrew Lubale, Human Resource Manager na Breweries, eranga tambla na ebulina kuluwa kubiri. Twayogera ku nsonge d'abakozi. Abakozi mwekalirise ino, buliroba kumulimo gufwe kuino, kubabwe guula, gwa jama iso kuva mongalu. Mkago inzo kuba kayembele daka luba moku. Niga star, ibirimunana ndala star, mkaga hash nigoke, tampi nikodio nigoke, otangaze mixaje joku angula kasente, wanaka Busoga One Radio Bingo. Kwe niga star, ibirimunana ndala star, mkaga hash nigoke, tampi nikodio nigoke, otangaze mixaje joku angula sente. Sebo otusanga ile.
Kale, nda ukula msa kuina abatu uliriza.
Yes, sir.
Aye njia soka nechibuzo, nchibuzo ime mwemi. Anyole, ni mbaju. Mutiamanga kwa umu aloza kunti. Bucha kuncho. Bakoba ati omulimu go ilewo.
Tiakalimo koba irengamu.
Kao ilewo.
Aka manager wa Busoga wanu.
Kao ilewo.
Kajire.
Butisa kamu sasa zidi nzo kubani nji.
Hai.
Kubanga.
Tia na kuloza kumbere.
UCCA nzo una kuncho ya koba
ati. Ya kwa anti mbagi gaire.
Omukuru
omugaga akanti azena
yakoba
I'm winding up business
okulira aye nenda tuloze ku mbere iyo nti eriyo muna Uganda ni sawe no lwaido bwe bakobi
bwe bakoye nti muna wanoba irokoleranga omulimo we sisi
eriyo toira eriyo Luisi ne bintu ebibao circumstances ezininji eriyo ni ne salawo yebitongole oben salawo ya oidinge eriyo Luisi weba senda abantu. Ngechifoche wa iba kolera mbachise nzati mkula akulana mchivuga tulimusite buti. Wawo na ngole wabairafu na akasente.
Yeah.
Ae kawaidewo. Ebione bintu yotu kuenda tuogere kwa hiriyo kai wakumulimo. Hiriyo kuna kuncho bakukoba ati mwame anyole olwe mpisado.
Wamulimo guzirao.
Tuka asobola mirimo wano. ne bintu byenda tulinga kulwa lero kubanga bintu bikulu
na situo ile ku mulimo nga chintu kizibu ino munsi muno
ino aten tienda nchite ku mulimo just I want wotola
kasente
owa boda lero ba uunye boda bajiba udi omulimo gwagoirewo
gubagujire
bama
kafane nga toka asobola kuba ku stage yao lwa kuzira pichi nga tusobola kuba
pichi bajibye choko lwisi yeba ndere bakakuba
anda loni ya pichi
emirimo jitwe weji wawo so nga botanise nokubote emirimo tujigeme bulunji
kikolo
empisa kikulu ni kumulimo
kikolo
oidi otegeranti omulimo mulunji nga gwoirewo
ekigambo you are fired
echo
chikugwa ku wauliranga ye mkwaru jangi nakolanga nabo lala nzembali wa mukisati baminga nga kumulimo ba downsizing staff nga bayikata abakozi banji mutina akasera ko kendeza ku abakozi tube kuna abitusobola okusasula
kitufu
ba tema bana abkwaru gwangomi yakandi mera bwe bankube kirange kinawe noti ensiye weirewo
buti
ne wumba wumba kuva waye ngampuli datikawe da natuka kukitanda wakeyo nawe lirisa nalingirira obwana bwange nakandi mungu era ninze gwebako byento muri munzira
atenga esaweyo oyinza okwekola nikyotani
osobola okweita bayiwe taga kuumba matido ba makampuni muri nakuba kansala asobola ogemagema ku muntu mu kisere ekyo kumumba wumba
ebitongole ebinene bitero okutegeka
abantu bane
abantu ababudabuda bitweta ba counselors nga oba wabaire o retrenchment
okuli
aye kai ku dismissal oyinza obutafuna counselor ndozo
dismissal
olwo wampi sambi
akakwenta amna kalimo kaweirewo golola
aye nge chikulu chene chendi kwenda tufeku tukola tutia
atadi mu retrenchment oba mukoba nti you are fired eri ebintu bikasinze kunigiriza buli privilege joba ile na buli mukisa gwo bayina mu company yomo ba ku mulimo ogwo
gukomye
bo baba ine motoka yo mulimo baji parking wale
identity card
parking wale kwegamba ngabe waida bo irayo
olisi ni mikwano jo jitandiko kwekengera
ati bakwekengera katamu noyo mwesembereza ku gwe babinzo olwempisembi
buti yao wetujoli ngirira okozotia
nina abakozi bensasira abali bakora ne kitongole cha USAID Trump ni yai doti kusaga
yate mesa
boss tujajogera ku next week tujue ibanga
tuakan Trump na singa
ata nyole niwo wasinga kuagira Trump
namu wagira
aye ndozi
tuagira Biden aye
decision ya Trump
yakole ekintu yate
ma ensi yona yona ngani America kweli abakozi mu America abaluzize emirimu abali bakola mu USA
with only one decision one man is decision inti ha you said it tukaje
iwe ngokera kuncho bakuwa sabuni olonda muntu
so chino chinecha echo cruising omulimo omuntu tumutekateka tutya oku kubanga it is a decision ebe gwireo nze bwe baminga lero kubisoga one god forbid ni ku get out sobola ingira
exactly.
Ei teka libao ndio titwenda amo na kuchi.
Anti ne kitongole kiba kikwekengera
buti. Kwekengera.
Oyinzo okole kichyamu. Olikulira. Kale kitu cha ochokufirwa wotola kasente. Tulino chilingira
obwegendereza. Nga woli kuwuno kujokola. Bakobye nti tito ka kwendao.
Mwira.
Obo mulimo guweirewo.
Mwira bala tuyambe ngeri jali mu sector line yeye nyini. Atumenele mwami anyole chabuziza nti muteka mutia gubagamenti
okwakusitinga embera
oyajirire osawo yo noyo gubako byenti mugomwenda company eri kuigalawo
webale ino buti
bibiri mwami anyole ni station manager ye general manager ready yena kwenti mbajo toyira guwirewo ngati yetegeyisa aye mbaire mvire kani laptop yange ndi diekola yankoma nti wetukubinze immediately nzenganze muteka mutia mwabavunaze kuyaba kozi nole gubako byenti ready yeno mugoyi kumiri kuigalawo so mutandike okweteekateeka mu bulamu obuyaka
buti nenda tujire nenda twaira ino kumateeka amateeka gatukopa tutya gatya wangu omuntu agobe ibwa oyo ye byokubudabuda bizira okubanga ye nabe tabudabudaki kitongole
immediately
kitongole omulimu abe tagutwalanga kikulu
oyo ye ajirawo
ezira byakuteesa era kunchi wano bwe bakoba atimbajwe anyola akobya atimuno okomi
kugeti yao
kibali nakuwa baluwa yo eh bakuwa baluwa yo echo chonka cho bande kitongole ebaluwe kusibulo
fisha kaka santi njire
aha
bwa batajimpa ira yangobesa munwa
kisinzira anti bwe woida bwe woida na munwa ero solo kujana omunwa
eh
okuntegera aya bwe woida mungeri ntu funti ba kwa baluwa kiba kirunje ryo neiteka Wapa yuka ibaluwe kola chi?
Eriye ya idane mbaluwa. Ewa mgobe samuno ya kwa nti beye msadawa ila anize mbuniga. Kwa hile kwa mbaluwa? Ntiaka, ntiaka, anize mbuniga. Ila yolo igulo, waluo nabo.
Waluo nabo, ayoyo. Alina kwensonga kubanga wamu wabaluwa angaida.
So wamu wabaluwa angaida.
Kubanga, ayo nzo kutekinga on.
Okusinzira ku Employment Act of Eteke ili haba kozi. Area 2006. Liwa ensonga dino wa manga edo kubingo omukozi eriyo chebeta termination by notice omukozi kasta contract ye waku that is employer ends the contract by providing the required notice period or payment in lieu notice chino chidanga tubaire nenkola gane ya mateka ya ndagano tuina contract eweireku nina kumanisa anti achiweire muna ngenzira kindi
tituidaji renewing
so nate kateka emisoso omulio kusasula chebeta payment in lieu aye rio eneno mbaji jali kugira we summary dismissal
neyo summary
eno
summary
dismissal echocho nze mpuna bunde wano ngandi dimbajwe oline mpisembi it normally comes because of misconduct gross negligence toida kumlimo insubordination ozira mpisa
eno mama bakamabo
theft obwibi
obwibi
na kakenti mbajwe
genda
tawali ID yange ebisumizo bitawo bye motoka golola
ayenga tukali tuka kutawo bisumizo waliwe mtendera wo ile muntu wampisa
bijo no genda mu bisamu
olino okumuuliriza
tisebo waiba waiba microphone
kwanga izo kwide akoba timuna
mbaje waiba microphone
komo tinaiba eri nino duori
ntia ani
yajibu odori nali nayo odori yajileta
ekitegeza nti okugoba obugobe ja
ai kamera da radio dizola ganga yezibika omuzindalo yaguta mubaga ya fulumana
waire kamera iriwo muulirize eiteka likusaba
okwikiriza mpulirize ko
cyaze koro koro nali
koro
nali ndiji twalira ayivo mweneyo aye mwe muri koba ndaji twala yengirira muntu
wundi ati oba yali na ko damage nali ndiji twala ku makanika aye ino njiziza ukulira
makanika bujyo kumubuza nga yena akidi
aha era yakoba ati twali kuno msango gutyo ni
cyo last week
ole yastula
pane proper
tire cover yajita ku motoka ye yali ya mukuru omwene nga akoba ati nze kinuna kyagana kigwirawo
nacherondera
nacheronene akita kuchi
mu company
ku motoka
ku company munda
kitongole aye nga tire cover yali ya munene mu company
so bamtu alaga muibi
bamtu alamu disciplinary yakoba ta
nze nakyagana yo
kiswira ati nakyagana wali nachironda
kamera diliwo
ero bamwende chintu chaimwe
chicho
kachicho mchitu wale
kitwale
aye nze tiri muibi
Sabu tewe mu handlinga mtia
because yeye kitane ku motoka
iwe. Yeye ruine ku.
Yali ajite ku motoka iwe. Era yako batinze mukama wange mwene. Na mukoma ntu mune chintu chino chiri wano kanchi to ale chite chi.
Ti yawa
na mene. Mukama we ya confirming at. Ah chintu chali chiri yao. Ai nga kai mwene motoka omukuru alikopa. Motoka yanga yali ide ku service. Majizanga kuzira chi
pata ya kabba.
Kuti olikubo na luachi omuntu walino
okuulirwa.
Kubanga msakamstansi ngeyo actually. Omubu katituwa mugoba.
Elari.
Kwa chayayo gira necho. Kwa mwai wawoni. Kitu wa mkwa
mga. Tolo ndanga.
Walima kuburonda.
Tegeza bechige maku.
Tegeza bechige maku. Aye olumukuru mwene moto.
Yari agobye.
Yari agobye.
Oye muibi.
Olikuulirwa.
So,
omuli mwaka kuhu. Kubinga kweba yese redundancy. Chebeta collective termination.
Yes, buti anti yone yunga. Emile mojo tujeka kweta agisa. Anyole mwizo kuwa mbairenga wana muno mstudio. Bakoba ati aye.
Omula la sobo loko le emile mojo.
Omula la sobo loko. Kala haba bidi. Baire kukumbali. Buti yoyo ni redundancy. Eroyo. Alino sasulua.
Omusasula.
Ela ino umute kateka angu musibula.
Buti yoyo umusasula with notice.
Hey.
But notice here no tujibala tutia.
Uh-huh.
Notice here nebaliwa okusinzira kuchisera chokoze nechitongole.
Echisera
chokoze nechitongole nechidetermining a notice.
Notice.
But notice here no mu employment act elikirie kobetia. Eringa iwe bona resigninga. Ewo mukozi olina notice jolino okuwa ekitongole ngolikuja bobango oli wagati wa mwezi mulala no mwako mulala olina okuwa notice ya weeks imeka
2 weeks mwezi mulala ku mwaka
2 weeks
ntibananze ndi kugolola
butini mkama wabayena
kumpa nti ayija kumpumuza
alina okusasula 2 weeks. There are two options. Either akuwa bwabanga ali kustopinga immediately. Akuwe weeks ibiri,
2 weeks.
Edomusala.
Mhm.
Oba akuwe notice ya tumuna mu weeks ibiri. Oidabo olekera kale okola weeks ibiri. Oje awaba ja kusasula sente doko
sente denkolere weeks ibiri nje.
Buti.
Mhm.
Twaba ni period ya between 1 year and 5 years.
1 to 5 years.
Yes.
Aha. Nze notice impa ya na kuimeka.
Mwezi.
Mwezi mulamba. Na ate geza mkanti. Njava kumulimo. Mwezi guti. Then ye mwe na ate.
Ye na alino kuwa mwezi.
Okumpo mwezi. Yoguwa msala. 1 to 5 years. Aha. Katifaba wanga ile. 5 years plus.
Miaka muna na msambu.
Nkubye umulimo mba ile. Woo. Katwide. 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 Katwide.
Chenda, Agatone Zemkaga, Usoga One, Farmer,